naitwa nani vile. Oh wewe, if you namjua ra wewe.
Chanka Records.
Alafu pendo mwanangu sana.
Safari yetu ya mapenzi tumeianza mimi nawe. Safari yetu ya mapenzi tumeianza mimi nawe. Honey, unajua moyo wangu umekuchagua. Mimi bila wewe siwezi toboa kwenye maisha yangu. Kwani ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama wewe, hata inipa burudani kichwani yanitawale. Ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama wewe, hata inipa burudani. Oh baby,
oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi.
Sema mapenzi kama sayari na mbala mwezi, basi wingu langu limetanda juu yako. Wewe ukinigusa I like it, ukinitomasa I like it, hata ukinipa I like it, hata ukinipa I like it. Oh honey, ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama wewe, hata inipa burudani. Oh baby,
oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi.
Nasikia baridi. Oya, wewe. Oya, ulamu zombi sikutaji. Mwanangu kiranga somu njani. Oya, etina eburakani. Oya, bengo wewe, umepigaje hapo? Nichezeshe nione.
Mr. P on the track.
Twende nao, apo, apo, apo.
Dago.
Come on, man.